happen in my bed.
Siku zanyi ntubuli kapili ya football. Mkulaga mkwano kwa na madala mso jentong. Kuno mkwano siwe zanyo wa tiktok. Netegiriza kuna chamwa. You got me, you got me, oh Lord have mercy. Wanchangkalanya, I'm craving for you. You got me falling. Biofanana, biadala nyomu kwano. Msencha kwambua, nkugaburo mkwano. Biofanana, mika. You're my sweet baby. When you call me papa, call you mama. I gon' make you happy. Love my Cinderella. Ngekubitonya yekuyamburira. Eyinsingo yebisira. Yindetero kurusurira. You got me, you got me. Oh Lord have mercy. Wanchangkalanya. Like I'm craving for you, you got me falling.
You fanana. Biadala nyomu kwano. Msencha kwambua, nkugaburo mkwano.
Biofanana, mbika. Mbika, msencha kwambua, beta. Beta.
Kuzanyi ntuguri kapili ya football. Nkulaga mkwano, kwano madala mso jentao.
Siwe zanyo wa tiktok. Netegiriza kuna chamwa. You got me, you got me. Oh Lord have mercy. Wanchangkalanya. Like I'm craving for you, you got me falling.
Biofanana. Biadala nyomu kwano. Msencha kwangu.
Because